na yo bamba ndala miso Alexandrino baby si mote mananga ina polimo Mubishu mobimba mayo elengi mingi na nzoto Mubishu nazali mobali na yo ya motema Na kopu fae Mokani sate na kokiko na kisa yo bamba ndana miso Alexandrino baby si mote mananga ina polingo Mubiju mobimba mayo elengi mingi na nzoto alingie.